Jehovah Elohim. Endleleni yami Nkosi, hayi mani, sekuqwela meva ayahlaba. Endleleni yami Nkosi, maye sekuqwela isilimo, kodwa mina ngithi busa Nkosi yami, ngithi busa Jesu enhlizweni yami, thathi ndawo, busa Nkosi yami. Oh Baba, busa kimi, busa Jesu, busa Baba, busa Nkosi yami, busa Zulu. Jesu wami, Baba wangifela mina, walenge siphambangeni, awubusa Zulu, busa Nkosi yami. Endleleni yami Nkosi, yokukholwa ngiqondise. Endleleni yami Nkosi, lapho kuvela ubunzima, kodwa ngithi busa, hayibo Jehova, busa Jesu, nansi impilo yami, ngithi busa, busa Nkosi yami, busa Nkosi, busa kimi Jesu. Busa kimi Jesu, awubusa Zulu, busa Nkosi yami, dwala lami, busa Baba wami, awubusa Jesu, busa Jesu, awubusa Jesu, dwala lami. Awubusa Jesu wami, awubusa Zulu namaZulu, awubusa Ngcaba yami, mina ngizifihla kuwe. Awubusa Ngwenyama, dwala lamadwala, awubusa Somhlekazi, busa kimi, awubusa Baba, oh, wololo Baba, wololo Baba, oh, 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 oh Baba, oh, oh Baba, wololo, wololo Baba. Oh no no, oh no no, oh no no Baba. Oh, oh. Busa Baba wami, busa Baba wami, busa Baba wami, oh busa Zulu. Busa dwala lethu, busa Baba.